kutiririka mbona umevunjika moyo ukiangalia mbele uoni msaada watesi wako wamekuzonga uoni pa kwenda